peana yo kitu.
Niko na dudu dudu toa kutu 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 dudu dudu toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu 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 dudu dudu toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu kutu.
Zao zao zigi zao zao. Come come nikupe tuki nyao nyao. Wow wow kusema kweli ni membao mbao. Pau pau ka kuna die hao hao. Ai bom bom show kila kila. Na maringo mingi ndio sina sina. Na nikijicheki niko miraculous. Na ya macho neza pewa binoculars. Weni old school ka inheritance. Una chocho bado na mashenani rants. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni ass.
Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu 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 toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu 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 toa kutu kutu kutu. Dada dada wani maliza. Dada dada wani chizisha. Kichwamba nimemea pembe. Bauru mujitepa tembe. Posta na wakata wembe. Sekete kakue kiwete. Pum pum na ipepete. Slay queen na mtepe tepe. Wasenge tuwa lenge lenge. Zuramba na watu wateke.
Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu.
Alejandro na Trey Songz ni my brother. Jeki zako ndani ni maziwa mala. Leo na die tumangane na Viagra. Vision 2030 na supply mapaja. Na mapaka tuna stretch kama blada. Honeymoon yetu tutakopatala. We ni mrefu but imani kutumia lada. Si cheki, si cheki. Si cheki venyo cheki mini msexy. Si cheki, si cheki. Si cheki ati ndozi haileti. Alejandro mlevi usemo kweli. Ana timingi mangoko wa mebleki. Nimetokia kisos na madeni. Ukuta yangu ni mapenti nza majeki.
Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Niko na dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Niko na dudu dudu.
Odewa moranga ni kam na mandom. Izi tirani na zote zimetoka ngong. Chuma wako uzi mpada minika sadam. Kama boko mnareda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko im. Chazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na ni tam.
Boko haram. Boko haram.
Kevin.
Izi tirani na zote zina karam.
Pigwa mboko kushodo loko nyoto. Akosho poloshe mapunyeto. Itapoko mashada kani mento. Unangawa madam ni kani dento. Miniani nanguu bila njugu. Unastuka na utadosho na kirungu. Geus lekwi na mecheze ya madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka grun ni na jaba ni kuchum. Ni kusetie kichom. Ni kurolie kindom. Ni kuchambue kifom. Ni kumangie kisho. Ni kudarue before. Ni kuzamue dufo. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na ni tam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Izi tiri tunasiti zina kara.
Goto, watch me na kingoto.
Vile ni ngumu adi kuliko kokoto. Ako kinjani ni mkule tukimboto. Haram ni moto zikishika teka ngoko. Gizani ni kunguri kumeja mapopo. Itabidi ndio ni jenge kikoko. Ndio ni pande ni jengwe ki round 4. Na murambi na muratish kwa kikombe. Ndio ni sani zile nono na sikonde. Kama 40 itishe zote. Angeza talking.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko hii mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na ni tam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Uzi tiri tuna siti zina karam. Boko haram. Boko haram. Boko haram. Boko haram. Uzi tiri tuna siti zina karam. Kati wa moranga minika warufoko. Niko VIP demia kwa meko makomboko. Padha wa hitika kijileta pita nako. Na nikisho dhura ongeza cocktail ya karofo. Niko na risto za uka gito. Juki na busku mbogi yao. Mavaju zao kwezo mikono zao si kwa mademu wao. Nisha evu tembicho nika spanky wa kidhomo. Na misi fala na jonunu kaka mushono. Kasinge kuwa rapa ninge kuwa refangono. Nindaji round moja kunye supo kono kono.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko hii mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na ni chamba.
Amina Ishima. Vida tulisikizana
mjapanya wae.
Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, siji bebe. Demi yangu anadaitu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko isko. Njege wako ona, amejibeba ako fine. Sura nzuri amevai, kweli nini uko high. Pigamushu kuya high. Ukiweza tuwa kutu zirao. Kimwaga ya fine, kazi safi inadayo. Toto wili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dine. Kata walai, tumawabeba walai. Ngoma mbili zinadai. Nikimada sema hai kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema hai kwa vuva na rai.
Wabebe, skilo. Wabebe, waskia. Wabebe, skilo. Wabebe, waskia. Wabebe, skilo. Wabebe, waskia. Wabebe, skilo. Wabebe waskia. That girl she a bad and she know. Cheki vila mini marda shiro. Like a snake body girl ya shigo. Dogo dogo baby kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor kwanzi biti kigonga. No life fine girl umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere mindo donda. Wacha kubonda tunawatoka. Wanachoka. Wanabaki waki slim waki konda. Wasikia tuma ouch tuvidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vuba tunakupash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza. Wabebe, skilo. Wabebe, waskia. Wabebe, skilo. Wabebe, waskia. Wabebe, skilo. Wabebe, waskia. Wabebe, skilo. Wabebe,
banana. Mina ayo bato na bakana. Apo nyuma nasidika unafandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madibala na zinyama nika nikondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidutu nikinyanya napoteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kandwa tapo machapomba keto etoto. Pigwa finger na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock tunapiga koto. San pigwa ralock tupaka na joto.
banana. Mimi nayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Shandana, kanyelena inabidia weke lawama. Toka tiki tiki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zape macho zangu zimenyanana. Iko ready imestedi nani?
Banana, mina ayo batu na bakana. Hako nyuma nasibika mna banana. Mana kila debano naitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Oh yeah.
Pate meti yako lit bila pupa tawafis. Kwanza kenza story za matapa tapa nani ya buu. Tonda kumdandia tamdandia mbaka kesha. Tinguna nadaisha mboko bigi kamepewa. Tonda nadandia ndai ura. Raura don don tonda na changia. Changi angwai uya uya don don. Lapo na kazi angwai uya uya don. Angwai uya uya don don.
Banana, mina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Banana, mina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaza na jisijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jisijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotina. Chapa ni chapanga jotina. Na nikichapa ni chapanga jotina. Chapa ni chapanga jotina.
Teki nana nani nani otero. Teki dana dandia kambie pero. Kanikus nataka nkambie shiro. Na shiro ana nishwa na mashiro. Tikithia 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 wana. Tikithia 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 wana. Tikithia 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 wana. Rozi kishikanga changa wana.
Na jusijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotina. Chapa ni chapanga jotina. Na nikichapa ni chapanga jotina. Chapa ni chapanga jotina.
Pika pika, ringa, lima lima. Piga mimba, chimba, kimba pima. Vimba vimba, lima, simba zima. Simba ringa, bumpa, vimba dinga. Mzinga kinda, dinda, wako pinga. Vanga manga, shada, nyanyandaka. Uneza lamba, bamba, baosaka. Chimba chimba, zika, bananana.
Na jisijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jisijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotina. Chapa ni chapanga jotina. Na nikichapa ni chapanga jotina. Chapa ni chapanga jotina.
Poko ya kondika una ya kawa. Safisha rungwa lafu maliza na madawa. Usishike tire na manjoti we nawa. Kula kula selia chura kula selia swala. Leo stoki mbata leo shangi na ngapo. Ngiezi isha na ichapa lala. Adimwage mala ukichoka lala. Nikundaka lala na wavua kumbe nanga zime.
Jali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jisijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapa ni chapanga jotina.
Lani siku na nide kuchanja. Badala tuku nasema tuja. Nasifute mwana najua kuchanja. Akitoku kwa isha ana mao. Rauka juu kasti muza kachanja. Nikuperi baka kama gena yifao. Pau kwa el bakawa ali. Pau kwa el bakawa ali. Ama demu wasimame ama wainame.
Ah, we wainame.
Ama ngeuso simame ama wainame.
Ah, we wainame.
Na basi wainame.
Ah, wainame.
Basi wainame.
Ah, wainame.
Basi wainame.
Ah, wainame.
Basi wainame.
Ah, wainame.
Msanduko ni kimbito sikingale. Masiva na jitambuwa kwa ordinare. Kiumbanga makushoto mamboko. Nakangoko nakasesa kama koko. Niaje ni chape wa makale. Suna juwa minataka tukinare. Ni wawasha ina mtakubale. Take ndena anawasha tukingale. Nadai bong e-form nisha sare.
Leni siku na nide ya kutwanga. Badala tu unasema tu doubt. Nasifu dem when I najua kutek. Aki talk boy shell anamba. Rauka juu custom za kachak. Nikupe riba kaka magera gefao. Upa upa
DJ
upa 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 upa
upa
upa
upa upa upa upa upa upa upa upa upa upa
Piga flash, na kuna vile ntangeza shash. Buda basi, na kuna vile nasaka bash. Sota kach, na kuna vile nasaka cash. Nina shaba, na kuna vile napina gono. Nada ipaka, onda vile nangwa usoko. Super flat, na vigato achie ngongo. Nina jugu, dula ndula kwa manyodo. Ni undugu, my ex unatema ngono. Pesa otas, shereo singizi wa pono. Mboko fast, mroro siya nataka pono.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu doubt. Nasifu dem wana najua kutwek. Aki talk boy shell anamba. Rauka juu custom za kachak. Nikupe riba kaka magera gefao. Upa upa ai pa upa ai. Au madem wasimame ama wainame.
We wainame.
Au mangeuso simame ama wainame.
We wainame.
Na basi wainame. Basi wainame. Basi wainame. Basi wainame.
Zimeshika nasikiza tuzani yo. Na mashasha mavitu ni bani yo. Na mdose akuzi kikali yo. Bia wizi ni talanta. Mini dingo na kuanga na garanta. Mbugi yangu yote yo ukula tumabata. Uliza bibi yako miukula kwa kwa safa. Ah, kuti girl mi upenda mateke. Yeni lele na bado na nyege. Mi upiga wanaita manjege. Piga shiro ambie madenge.
Sigana na fagi we mwagi. Na hizi kek tujazilie hizo konyagi. Walisema ujana moshi. Ndo mana kiki waka mwansi jifichangi.
Jizi pia ni talanta.
Mini kichombaya.
Niko kwa jingi na kashata.
Wasi kichombaya.
Sabo the body tariana.
Mini kichombaya. Chimbaturi bila mpango kiu kichombaya.
Jizi pia ni talanta.
Mini kichombaya.
Niko kwa jingi na kashata.
Wasi kichombaya.
Sabo the body tariana.
Mini kichombaya. Chimbaturi bila mpango kiu kichombaya.
Mini mzazi mi uchil na madhako. Kanitaba na shikisha na babako. Bugi yangu hukutoka kimavako. Kanishada mi uiva kimabado. Zeshia na yuki odi wa moranga. Si uiva shada hata na mambanga. Oya panda tuwa bebe kama kanga. Shikange uzu mpeleke na rada. Mini rasta bila dredi. Bugi yangu yote ita na isiki dedi. Niko underwater utadhani mini bedi. Ngoma zako zote zi upo kaza jesi.
Tigana na fagi we mwagi. Na hizi kek tujazilie hizo konyagi.
DJ
walisema ujana moshu. Na mwana kiki wako mwansi jifichangi.
Jizi pia ni talanta.
Mini kichombaya.
Kiki kwa jingi na kashata.
Wasi kichombaya. Mini kichombaya. Chimbaturi bila mwango kiu kichombaya.
Bas bas choka mana maringo. Mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanyaga. Na mwaga bila da permission. Bila da permission. Bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanyaga. Na mwaga bila da permission.
Anapenda kuziwa shaka kuna kiroma. Peche kusipi batida kana nikoroka. Tangangaza sadaka tapeleka kwake. Sister, sandi, kare mapara. Mandi, unidara dara kupara gizani. Unigwara gwara kanjwanga kuchapa 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 kuchapa. Kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa.
Bas bas choka mana maringo. Mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanyaga. Na mwaga bila da permission. Bila da permission. Bila da permission. Mi rapa chapa na nakanyaga. Na mwaga bila da permission.
Siko kinenge na misi brayo. Anika kinembe no ni meze na yo. Baby shota na kuapa madabo. Kula ni mahaka mikumeza inayo. Cover the face. destroy the base. Come at a list and give us a straight. I'm at the base, I'm a good base. Malik or Malik, you want the base.
Bas bas choka mana maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission.
Kama mzinga unataka dungi ya sara, kama mzinga unakata ende ya dawa. Nani walibaki wakipinga gava, na si tuko zabe tunatumia dawa.
What's up y'all?
Tumia dawa tu da, tumia dawa wa.
What's up, y'all?
Tumia dawa.
Bas bas choka mana maringo, mi upenda chapa na tarimbo. Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission. Bila da permission. Bila da permission, mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission. Bas bas bas.
Oh yeah.
Kijani media ina digeto na mabiste babi bulos na area tumepiga kambi. Hey
inani with the pretty girl team, give me your team cause you know me only.
Run on the pace cause you know we born it.
Mamore wako ndaka zbanda zima boni.
Hey Kingale ama shashamane, vijiti ama ni majane. Kam na mamu nita moga range, mange uswa metepo nita zama ndane.
Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Madogo dhane wo digi da hat. Arufo kama shala ziki na isko mimi na hat. Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Arufo kama shala ziki na isko mimi na
hat. Kilalo aki kinge uske jana, kichapo aki kinge mkishada. Kibao ama kijake taska, kinyaru kwanza kibanki rasta. Kudia na kichingri siti mushi na firimbi, nina bugi na siringi, nina dungi ya shilingi. Kame dubu na kiingi kani mblina we machiti, anazoza kama chiti ziki bondia pigwe miti. Kibibo ama ashike kifanta, kiboza ama ugong na kada. Kishisha ama abong idada, kirungu adi abenki tanda.
Madogo dhane wo digi da hat. Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Arufo kama shala ziki na isko mimi na hat. Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Arufo kama shala ziki na isko mimi na hat.
Ndani ya jaba, saini kuzama. Kasha madabiko saitu kana chana. Nika penka meiva juu niko waba. Chengisha seti saitu niko janta. Ni mamboshi tuzangale, moratish ni anande. Cheki ya kina karo, cheki ya kina anji. Wanapenda mboko, juu isha chaji. Teka ngoko chuo mna kibangi. Cheki katelo na adelo ni machupa.
Chuka
na madanguru wakizikilipuka. Ndiozi nice niko shopping ya aluta. Niko limbo juu ngeos ni mauta.
Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Digi digi madogo dhane wo digi da hat.
Peleke le ring, peleke le ring. Kiki waka mani, peleke le ring.
Digi digi madogo
kiki waka mani, peleke le ring. Siki nyanya, peleke le ring. Mangoka wakitika basi, peleke le ring.
Niko ring na bifuata niwa. Zimeshika na bifuata niwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilie bana uyo chakua.
Peleke le ring, peleke le ring. Kiki waka mani, peleke na ring. Ziki nyanya, peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Sare jongeus bwana taniwa. Akidai rungu bwana tanijua. Nimhot kuna vile ntaungua. Na maziwa jo Mr. Pumua. Kuna jeve na Mr. Kijua. Ukondeze na Mr. Kijua. Niko ring na mademo mejibeba. Afadhali mpige kuni mejiweza. Kanituri kolo John Shamkemba. Lenga sura mita bidi nimemteka. Kako jaba niko jaba na matempa. Na mastingo zile ngori seta hepa. Alizi choche round 3 ya kate seka. Piga dry dry chesa uliweka. Zima bulb na ogiza iko beta. Unda homes utapigo hadi ngeta.
kinyanya mpeleke na ring mangoko wakifika basi mpeleke na ring
jaza dash wako form wako bie leta shash niko ring na madi BF ongeza jugs ina wenye ma wenye ma BM amangeo see you ride bila DL taka taka jenga kwako chuki ah zimeshika juja make cookies ah nina feel ka chicha on duty ah see you happen hadi na suti ah na maslay kuna bebo na nduthi ah na samosa ni zile za puthi ah unda sana kama na udhi ah nguo fupi ni zile za udhi ah
nike modo man mio wangarieng ni tasongo man benye na zitwen beko yo wa moranga na kimko baring kawage taka man
kwa finali na wanga wasipuongi kango ndani ni wabubu sana sana kango kazi tayari wanadeachi mini mpane na mkoshua jona pieka kicheka pieka kicheka pieka kicheka pieka kicheka
mabuma mafuma ilale ndani chunguza kajaba cheki bati nikidunga ndege juu nikati cheki kina masi sisi lati zungusha mahaga lefti righti na cheki mamini lumku dati zimeshika zimerunda niku nasti kumeja tumushi na wanati
hapa pana ni manoko kwa finale na wanga wasipuongi kango ndani mi wabubu sana sana kango kazi tayari wanadeachi mini mpane na mkoshua jona pieka kicheka pieka kicheka pieka kicheka pieka kicheka hapa pana ni mo
atendo negeto juu Kenya siyami ya mbebe kizungusha mgeza ndani kwa ndani niko daro ni menyanya ifikie wazazi tetisha piga joke sori ya nyaru sitaki twende dada choro saba twende kaka mbuze nalia vila nakatika boss mbuze kusku
hapa bana ni manoko kwa finale na wanga wasipungi kango nani mi wabubu sana sana kango kazi tayari wanadachi mini mpane na mkoshua jona pieka kicheka pieka kicheka pieka kicheka pieka kicheka hapa bana ni manoko
Mr. Mandana kunyanguya Mamoshi moshi papas mina unguza Atisle kipongi na gezanga punguza Nakane mtoto wa mati yangi nitachunguza Niko riet niko riang niko liet niko tiang suku Ateku asesu atoku Hakuna uba ima ya kwanda tuk-tuk Moga vibrate jaga kama
Hapa pana ni manoko kwa finale Na wanga wasipongi kanko ndani Mi wabubu sana sana kanko kazi Tayari wanadachi mini mpane Na nko shua jona pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Hapa pana ni manoko kwa finale Na wanga wasipongi kanko ndani Mi wabubu sana sana kanko kazi Tayari wanadachi mini mpane Na nko shua jona pieka kicheka
Yeah, the queen bee machine. Machine. Queen bee machine. Say my queen bee machine.
Queen bee machine.
Come here, baby, stay keep biggie. Nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Kaki na mazi ya chane. Nika queen bee machine.
Queen bee machine.
Eki zidi umenguwa. Nika queen bee machine. Queen bee machine.
Queen bee machine.
Umala nyuki yani 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 queen bee machine.
Ni kunyuke basi lea utatika ni ngoza wacha kwa koweka Mna kamisi nikithani rodi naro kusukia ni mtaro Misi fresha kwa mastingo nita kushika kilibaru Na ukianza eti kuwika nita kumwaga diadhan Kugurumisha shimolo utadhani mcheza pan
Weka kademuka kwa viti kukula don mebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki Yani queen bee machine
Queen bee machine
Kako na queen bee machine sema queen bee machine
Queen bee machine
Kame beba steki biki nika queen bee machine
Queen bee machine
Kaki na mazi ya chane nika queen bee machine
Queen bee machine
Eki zidi umenguwa nika queen bee machine
Queen bee machine
Umala nyuki yani 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 queen bee machine
Queen bee machine
Queen bee machine sema queen bee machine
Queen bee machine
Nasema queen 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 bee machine
machine kwa da iko sasa pumping pumping pumping
Make a pumping, back up for the work, I do the parking. Booty so juicy, got my fist wanting. Quiet game, kuna cheza kimasaku. Chezo rap, nigga, ukile tudaku. Tongo mlo, shuri liye tuko bafu. Nisha mkema na mpiga bafu chaku.
Weka kademu kako fiti kukula, ndo nimebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki, yani Queen B Machine.
Zangu zimeshika ile bako ya zero. Itisha utapewa nini gore habiru. Niko riengdani na mapedi wa roiro.
Miugemba watetoka neto na wandiro paratiti.
Bile zimeshika utadhani nimetizi. Nemocheza tini ndo tufike kwenye kiti. Oya lete nzugu nempige mapititi. Titi, titi. Bile na waroga utadhani mimu hindi. Bile na fogoza utadhani zimetindi. Lete kiberiti, niko na vijiti. Tukiwa shafiti, tusikie, tusikie. Niko kek na mandom, ey. Niko kek na mandom, ey. Moratina kwa kindo, moratina tutajaza kwa kindo, ey.
Niko kek na mandom, ey. Niko kek na mandom, ey. Moratina kwa kindo, ey. Moratina tutajaza kwa kindo, ey.
DJ
andiko bengu nifanya mara mingi niko kwa kifua nukivuta na mamoyo wangu wote swa napenda kusi kutoka ngware hadu siku sushi ndaka tuki kikilandi nishawasha kingine kwanza pedi sa queen adizi na fatu ziende ziki kam tuzivute zote zote ka zote zote ka chaki zimenishika 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 yo mali mefika zimenishika zimenishika yo zimenishika 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 yo niki zimenishika yo zimenishika 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 yo mali mefika zimenishika zimenishika yo yo zimenishika 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 yo niki zimenishika yo koko koko yo dalili ya kunyongo pitisha mori utaitisha ni kubwa sana ivisha macho kwa red macho nyanya na sisema kweli ukiulizo unasema pana ti niki mevuta unasema pana. Maybe pengine kweni mori mnajuana si. Kuna watu wakajua mneza kosana i. Mekubalika weki bado mchana. Kikush kipas kwanza kita mkarasi. Komezo ya Joe mutasikia ni Coco France. Unajoko smartin umedunga maklax. Uneza vapams kwa mbio ruka pams ati. Zimenishika 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 yo. Mali mefika zimenishika zimenishika yo. Zimenishika 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 yo. Niki
calling all units over. Shambulizi na wahuni over. Warembo kutoweka kesi serious. Chumwa narudi bila to be a sindila ya whiskey. Hiyo ni petroli ya mashini. Bless my room kana zizi. Nianike hii mattress kama wiki.
Ban ban Ibra City shash. Chin chin Mali end around, kitu safi toka south. Rasta man, water guan, di. Na wadigida, waroro wakitikita.
Mi, mi, kani beat na ua.
Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya ndua. Kani sape na fuwa kao tuita jua. Mi kani beat na ua. Mi kani shash na jua. Mi kani vajonya ndua. Kani sape na fuwa kao tuita jua. Sina pressure kani manze amebeba. Kani miti itabidi nimesare ketepa. Sina pressure kani manzi na kemba. Nina chuma ineza lala leo mpaka December. Attitude kama mode wa Kenya. Kunipita itabidi umesaka mwa Kenya.
Dunda leo imeni bamba zo Niko na dema na madia bazo Amenito Nito wa Kenya mo. Nito wa Kenya. Nito wa Kenya mo. Anaishika shika. Mo anaishika shika. Ameraruwa mbaka shati ya manza kunilamba. Ashadai acha. Acha kuacha. Yo.
Naiwake. Naiwake. Naiwake.
Kama mbebe amebeba, shika mkoro mfikishe mbaka kwa kita. Kucha vitu mbaka jirani ya kateta. Happy.
DJ.
Hakuna blingi ubura mnakata maji mbaka jee. Hapa mfupa jwa kura spama ni kubena. Na mawaita bura mistake sana jokize. Happy. Basi mbebe nipe saba ukirama. Nipe saba ukirama.
Nikimdigi fiti na chekijua mebeba. Niko macho kwa keni kwa mahandas katepa. Chapanisha kuni ibaki mbebi ya mesepa. Nima diva tunakawe dimanga pereka. Unakushea jofisi ya kikamorea. Jo player ala amani gari sorea. On air balance na ureverse orea. Lolas makata meorea orea.
Hakuna play kibura nakata maji mbaka che. Hapa msupa jwa kuna spama ni kubena. Ma wait abura misleki sana jokize. Wape. Basi mbebe nipe sabo kirama. Nipe sabo kirama.
Teki ni kwa maji zimeshika juwadi. Dunda ni kudunda tunadunda mbakadi. Shika manzi fit ya kikubali zona blida. Kama ni kumbigi ni kumbigi juu ya meza. Teki na kamsupa kama ngwati na kata. Pili ni kuseli ata mambanga kwa nganya. Supa ako dando na kichocho na panda. Nasimama na rongosa kiuno haga kwa mara.
Hakuna bleki bura nakata maji mbaka che. Hapa msupa jwa kuna spama ni kubena. Ma wait abura misleki sara jokize. Wape. Basi mbebe nipe sabo kirama. Nipe sabo kirama.
Niko dry spell mezi katha. Umejaza nyuma kama taxi ni waria. Kutu imejana sezi fika beya Samantha. Pio kikaza minta ora ndadandia. Mina Tasha kina Flora na Maria. Ukirombosa mina kosa mania. Na kuna namba ukichora ndapandia. Na kutaraka kuna dos na kwa milia.
Hakuna play kibura nakata maji mbaka jee. Hapa msupa jwa kuna spama ni kubena. Ma wait abura misleki sana jokize. Wape. Basi mbebe nipe sabo kirama.
Buda cheza na nari.
Shika jaba shika mtoto kini babulaz. Pige munju kwani nini hola gala dance. Shike meza shike onanga yani double dance. Mami ndo fisika unarada kuna koto bond. Gyoka ni kubenga.
New position. Yala new position. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari.
Rada ni gani tuingie ndani. Juu misiba ne minajua uko honi. Janta ni janta juu dundu inamata. Ganja famane wale wa janja. Kushutu kulia wanachora namba saba. Wanachora namba saba.
wagle sugle wadi den 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 den. Nasema sugle wagle sugle wadi den den den. Yo, gatika, dondosa, nati gyal, rumbosa, rumbosa, kila mtu rumbosa. Hey.
Nagizimo washa buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Nagizimo washa buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Yala new position,
ito uzembe na lazima iwaweze kabika kofeina kajongeze wazeze. Chika kiko kama prana ukaze ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za guy, 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 guy. Legeza, legeza, mam, legeza kiunoni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza steki ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza zigo ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza diaba ni pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje, pekeje,
wanabebwa na ubaka ndo maskuta. Ile bako ya makaji mino kaskuka. Kauka spe, ikitisha na paka mafuta. Kakijipa nikachapanisha na ukuta. Nikachape adi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza
zigo
ni banjo bandomi ukuta. Ijakuku itabili umeikumuta. Makejani weekend lazima utoe form. Na mamlena wakilandi sisi tuwa bombom.
Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabika koblain na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za guy, guy,
guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy.
Legeza, legeza, mam, legeza kiunoni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza steki ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza zigo ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza diaba ni pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje,
pekeje,
yeah, sailors on the beat. One, two, let us go, nigga, get a beat. Tulitana, bona, imono, I, ikapit. Sasa, tumerusha, tumekamu na the beat. Hit like a lunatics, now on the mic. Sailor's DNA, gonna make you wanna lick. Dusty to the beat, you skipping on the feet. Whining like a fake, you talking on the fake. Nimepata combo, kahani, she a threat. Like the way you like as a easy till a wet. Like chapati, geuka, wanna make you sweat. Wanna make you leg over, when I pull it out. Sasa, tumechetisha, sema package.
Pekajang, 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 pekajang. Bila unavyo ni baburudani, ni mikuwa hoi tabani.
Baby, umeniweka ndani. Tano kwa sito na voni sakata yani. Jomi nikueleze. Wako niko hoi, nidekeze.
This time niko romantic. This time mama one man chin. This time niko romantic. This time.
Bile unavyo ni paburudani.
Baby, mini mekolea.
Mimi kwako hoi taba.
Namba nikipata, pata. Ile mchezo leo iko ndani. Kwako nimedata, data. Kama nimekosa samahani. Leo nikikupata, pata. Ndani, ndani. Hivi kwako nimedata, data. Tunde kwetu semu flani. This time,
this time niko romantic. This time mama one man.
Burudani.
Na sioni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli divo lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Kena sioni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli divo lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Game basi pale Instagram be. Bena benda sani zoma Pale Instagram be. Bena benda sani zoma Yani pale Instagram be. Bena benda sani zoma Yani pale Instagram be. Bena benda sani zoma
Na mokia ni go insta Supa na kusuka nuna dinda Ringa vile diva na tatisha Twitter pana dani ndalalisha Chuma ona uyu Ako dance flow amebeba Ona uyu Ako japa na mavela Ona uyu Yunginyo na wakemba Mshike kiuno kwanza Twende dada blanda
Na sioni cause I'm super si stress Kama rene kisha basi unipe Na jueli diva last money spend Hata kani mita Mr. Bagging Gena Gena sioni cause I'm super si stress Kama rene kisha basi unipe Na jueli diva last money spend Bena benda sani zoma Pale Instagram be Bena benda sani zoma Yani pale Instagram be Bena benda sani zoma Yani pale Instagram be Bena benda sani zoma
Napenda zoma Unanilenga na umevai luku tu Nadai wifi geja na zuku tu Na kudiem walai unadai nuku tu Ukipita nkawe wacha juju Boy child ashara usha duduju Sponsor ashara usha joduduju Na kudiem walai unadai nuku tu
Kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti Shh shh cheki bro washa shasha adi moro Shh shh bila teacher kuna shule kuja daro Bona shu puff puff shh shh Orosho, nigga shodol kuna giza Ziki nice, tuji nice, uweki story Kata maji, pia shada legal life Pali insta, double tap, tepo kembe tap
Sisi kosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Najueli diva last money spend Hata kani mita Mr. Bagging Kena sioni kosa msupo si stress
Wachange makata, chura baki Heri wenki na toto Mko wiki, mteke wiki gizani Pige miti, titi titi Piki, kikiti, pinji linki mitini Kingi kingi, zigi zigi mitini Mingi mini, piki piki Piki, piki pongi, cheki doki, kashoti, pika kuti
Chain ori ori, niko kori kori Fuko pori pori, ndi nmejaza kama kori Ame shika kutu siya naka, fori fori Shika tori tori, chezia doli doli Teka msupa anama bui bui Unastuka nme kuteka na unijui jui Unataka stingo flani za magui gui Kauna swara kuja area nina tui tui
Inauma, but itabitu zoe
Nasema damn digi digi mini team weekendi Kami vivi tuji kill vi deadly Sema damn digi digi mini team weekendi Kami vivi tuji kill vi deadly Cheke see that out Rapa na nina tau See that out chapa na nina tau Bow See that out chapa na nina tau See that out chapa na nina tau
Nakata wapa ni Nijifry liba josi jamanga mi Nikuririma niki ivamale Nikiririma na balas nangale Piga diva dimba kitambi ya bale Chuma kikujipa kithani na male Na sita 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 ni na makagarin Iza mefuti sita kifuwa dangar Kitanka kegi daddy jam na kunywa Ni tam tam cheki have some kunywa Kahanjam kaki kami na kiuwa Bongi small kama shimo ya mabuwa
Kevin
Ndiwa muranga wanadai niwe wao Mademo na wanyorosha kwanza kwao Ikusi zao ni misi tutu kaza mao Na jeki zao zimesaka kama tocha zao Ikusi zao ni misi tutu kaza mao Na jeki zao zimesaka kama tocha zao Na hivi ndo mingi ya stay town na kajaba Na hivi ndo micheza longo na wamadha Shosho manguru anadajika wada Na zake zimeshika asha meza kajaba
Nasema damn digi digi mene team weekendi Kami vivi tuji Tuji kill vi deadly Sema damn digi digi mini team weekendi Kami vivi tuji kill vi deadly Cheke See that out chapa na nina tau See that out chapa na nina tau See that out chapa na nina tau See that out chapa na nina tau
Cheke anani bore kwanza za kitore Lafu anani ngore kwanza za kingore Supporta ni chore anki kupiga ngote Lafu utani nyore anki kupiga ndiole Kikupiga ndiole anki kupiga ndiole Supporta ni nyore anki kupiga ndiole Kikupiga ndiole, mtupota ninyore
Namtupota ni nyore akikupiga ndiole. Piga ndiole, kikupiga ndiole. Ole kikupiga ndiole. Tupota ni nyore akikupiga ndiole, kikupiga ndiole. Tupota ni nyore, tupota ni nyore akikupiga ndiole.
Cheki tu mahaga mina dai kuzikemba. Mina kiforo kia choni na spedika cheda. Buda tu makoro na uitishe tu batenda. Wachana hizo haga ushajua ushapenda. Parachichi side para ya chichi. Nikitichi msupa dai michi. Chichi chiki chiki mlena pigwe pinji kama dingwa kule minji ah. Gwiji gwiji mchezo wa anasa ama jigi jigi ah.
Nasema damn digi digi many team weekend. Come hivi hivi tuji kill vi deadly. Sema damn digi digi many team weekend. Come hivi hivi tuji kill vi deadly. Cheke see tharao chapa na nina tao. See tharao chapa na nina tao. See tharao chapa na nina tao. See tharao chapa na nina tao.